kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa goor dambe ciyaar la isku riiqday oo xilli dambe laysla gaaray ayaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Nottingham Forest iyo Ipswich Town. Labadan kooxood oo ciyaarayay kulan ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa 90 daqiiqo hal iyo hal isku mari waayey, laakiin ciyaarta oo 30 daqiiqo oo dheeriya lagu daray ayaanay waxba iska dhalin. Sidaasina labada kooxood waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. Kadib markii ciyaaryahan Jack Taylor oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Ipswich Town uu 5 rigoore midka qasaariyey, halka kooxda Nottingham Forestina 5 rigooreba ay dhalisay. Sidaasi ayay ku soo dhaafeen wareega 5aad. Kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest waxayna ka mid noqotay kooxii iyagu maalmihii Axad iyo Sabtida soo gudbay. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulana ka tirsan horyaalka dalkaasi, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 2 gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Las Verona. Ciyaaryahan Turam, wiilka da'da yar ee uu dhalay ciyaaryahankii hore ee Turam, isla markaasina walaalka la wiilka kale isna u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter, ayaa kooxda uu aabihii u dheeli jiray ee Juventus 1 gool u dhaliyey. 2 gool ay kooxdu ku badisay. Sidaasina kooxda kubadda cagta Juventus waxaa u suura gashay in ay kaalinta 4aad ee horyaalka dalkaasi soo ciriirsato, taasi oo ay maalmo amaba saacado ku nasanaysay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Haatan Inter Milan, Napoli, Atlanta iyo Juventus ayaa 4 kaalimood ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga ku kala jira. Maantana waxaa bilaabanaya ciyaaraha Champions League ee wareega 16-ka lugta koowaad. Kooxaha kubadda cagta ee Club Brugge Aston Villa iyo guriga Club Brugge u kulmay. Kooxda Club Brugge waa kooxdii la yaab kuwaas Atlanta ayay kasoo badisay Aston Villa ayay marti gelinaysaa lugta koowaad. Borussia Dortmund gurigeeda waxay ku qaabilaysaa kooxda kubadda cagta ee Lille. PSV Eindhoven waxa ay waddanka Holland ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal, oo horena ay u soo kulmeen koobkan xilligan la ciyaarayo ee Champions League. Walow haatan ciyaaruhu ay kala bax yihiin labada lugood. Lugta koowaad ayaana PSV Eindhoven lagu ciyaarayaa iyadoo kooxda kubadda cagta Arsenal ay weli la daala dhacayso xidigaha dhaawaca kaga maqan weliba kuwa weerarka, iyadoo kooxdu maalmihii ugu dambeysay ay ku adkaatay inay wax goolala dhaliso. Laakiin kulanka ugu xiisaha badan ee caawa isha lagu hayn doono ayaa ah Madrid derbi. Kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaana lugta koowaad ku kulmaya garoonka Bernabeu ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ku ciyaarto. Labadan kooxood ayaa la filayaa ciyaar adag in ay soo bandhigaan. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kulankii ugu dambeeyey horeka waddankaasi Spain laga soo badiyey, haddana kulankan waxay rajaynaysaa inay ugu yaraan guulka qaadan karto kooxda Atletico Madrid, maadaama kooxda kubadda cagta ee Real Champions League ay tahay boqortooyada iyadoo koobabka ugu badan haysata. La arki doonaa haddaba labada kooxood caawa cidda soo guulaysata. Xubintan ciyaarta ay kusoo gabagabeynaya tale kulan dambe ama sacadooda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.